inaad tisa nabadnahay baryaha araggaaga maanu saarin indhaha. Kani waa aqalkiina, haddii aad nagin weyda macid baa ka yoglowday. Aqoonta taala dhexdeenna kuwaan adkaynayaama ilaaga saraaye haddii aanad ogeyn saw abaalle imaa.
Hadda wasoo nabad maaha ori way gelinaysa. Iyo waan eeday inaad si hadalkaa dooni maayo inaad toowaan eeda utulaygu gaboodiyo arami soo kicinaya. Wixii urkay jiifay raabkayga xadayaao ma adkaysan karaayo. Araggaaga wanaagsan iyo indhahayga jeclaaday ayaan eersanaya, waan kuu eed sheeganayaa ereyadayda dhegeyso.
Ardi mada inu fuma Arnigi bainu chumna, atirna bainu kuwaila.